see. Say wanna belong with them. Chibi.
Chibi. Yeah, tell mommy, tell daddy, and everybody, while they own a fear in my room. Baby, don't fear, fear, fear anybody. Who's a village, it was easy, you give me. Baby, no fear, nobody. Penda nkamwambia sina kibunda. Akasema soke siduwe wajumba. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaridunga. Nigazema masaki to my city. Toto kadata na chafia scripting. Nitamonga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye mungu anajua kuumba. Nikifanya masyara ntauza nyumba.
Moda
Oda masa kitu my city. Toto kadata na chafa street king. Itabonga kola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitari dunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Gashi Beats.